Motani kusasa nje sihlobo ngokuqinisekileyo ndiyavuya ngoba lapha ngalentsasa inhle yobusika ilanga likhanya kakuhle inhliziyo zethu zonwabile njengoko bendihleli phaya ngaphakathi kunye nomfundisi umnumzana ubhila ngeli thuba esenza ushicilelo lwakhe lukamoya oyingcwele esihla esakhiweni nabantu bevuya abantwana bonwabile sinombulelo ngenxa yokuba singabaphilileyo sikwaphakathi kwabo banokuphuma beze namhlanje ezinkonzweni ngoku sibulela kakhulu kuye wonke umntu nakumntu ngamnye kuye yaye njengoko abaququzeleli bephaya emva xa kukho umntu ongeneyo zikhona izitulo ezikho apha kufutshane bangahlala phaa emva esibingelelweni nenye indawo yesitulo esilapha ngaphambili ikho ukuba abantu bangenile emva kwethutyana ngoku kule veki zayo siqalisa uhambo lokujikeleza lonyaka ngoku olunye uhambo lokujikeleza ihlabathi ukuqala kwelandelayo umhla we-12 ngolwesithathu ozayo lowo eChicago kwibandla lasephiladelphia nasemvuselelweni uze ke ndiyaqonda ukusuka apho thina ngale ntsasa ukusukela ekuqaleni ngomhla wesithathu kufebruwari siqalisa ngoko elubbock etexas kwiholo enkulu icotton bowl apho elubbock etexas ngoko ukusuka apho siye ephoenix ukuze kube kulaa ndawo yomboniso wemfuyo phakathi kwelos angeles nesouth gate ecalifornia size siphinde ukuba inkosi ithandile siyafuna ukuya ehonolulu ukusuka apho ngoku ngenene ndiyababulela bonke abantu abathandazayo uba bangacela nje inkosi suku ngalunye umthandazo omncinane malunga nempilo yam kunganzima noba nibe ndingazi kweli cala lengunaphakade ukuba ndixhumeka ngakanani na ekundithandazeleni kwenu xa ndimkile bendinombulelo ngokuva umzalwana uTommy ngale ntsasa kubungqina bakhe bendlela athi ngayo uThixo evule iingalo zakhe elungele ukwamkela kungenamsebenzi noba wenze ntoni na usahlele zivule iingalo zakhe ukuze amkele wonke mphefumlo oguqukayo oya kuza kuye engakhethi uba wenze ntoni na kungenjalo sikhulu kangakanani na isono uhlala njalo elungele ukuxolela uThixo akusikelele umzalwana wam oselula.
Now, I was noticing the results from last Sunday's meeting.
Ngoku bendiqwalasele iziphumo zenkonzo ecawa ephelileyo abantu bebethandazelwe. Sinako ukubonana sithethathethane okuncinane ngasese ukuze sifumane abantu. Ndiyanixelela niyabona sihlobo isizathu sokuba singabi nazo iinkonzo zempiliso apho niyaqonda asinayo nendawo eyaneleyo ukuze sihoye abantu kuyiloo ndlela ke azike zivakaliswe iinkonzo zempiliso apha emnqubeni nakuba sibathandazela abagulayo ngalo lonke ixesha ndilapha kwaye ke iiholo ezinkulu kunzima ukuzifumana nezinto ezinjalo kunike bazindwendwe bakwiindawo ezahlukeneyo zeli lizwe izani ababaninzanga kakhulu abantu bevangele ezeleyo phakathi koluntu apha kungenjalo nakanjani na okanye kwezi nginqi zilapha kodwa bona singabo bonke abazixhasa bezi nkonzo kungenjalo abasebenzisanayo nezi nkonzo xebe abangabantu bevangele ezeleyo kuba baninzi kubo abahlukileyo ngenkonzo asizami kumela mbutho wenkonzo ethile kuphela siyazama ngoncedo lukathixo ukuzisa inkosi uyesu kristu kwaye isisisa kubo bonke wonke umntu ndifuna nje esinye xa ndiqaphela kwicawa ephelileyo ngaphakathi egumbini kwakukho umzalwana ontsundu obesandula ukusindiswa kutshanje kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo nenkosikazi yakhe ethandekayo yena ke ebesiqhwala exhaswa wayenento liqhuma kakubike emzimbeni wakhe kwathi ndisathethwa naye ngokwezinto zabucala kwiofisi yamadikoni kudlwanondlebo lwabucala njengoko etsale umnxeba ngaphambi kwexesha wenza amalungiselelo okuba lwenziwe njalo ngecawe siba nabangaka esinokuthi sifumane bona cawe nganye ndisiva ngethuba sisahleli apho nempembelelo yomoya oyingcwele kuba inenakazi elithile lalisandula kuphuma apho lalihamba ngentonga elathi layeka laphuma lihamba ngaphandle kwazo
very definitely believing the Lord Jesus
le ndoda ke iqiniseke ngokona okukhulu ukukholwa kwinkosi uyesu kuba yathandazelwa inento enkulu embi eqhuma ndayixelela ndathi ngoku elo qhuma liza kuqalisa ukusuka ngawo lo mzuzu ubuyela endaweni yalo ndathi ngoko njengoko lili buyela emva ngoko ze ulikhangele njengoko lisihlala buya umva loo nto iya kunika ukukholwa ngakumbi Yabona ukholo lumele ukusekelwa phezu kwento ethile. Ingabe ingcinga nje engaphathekiyo lumele ukuba phezu kwento ethile ngokweseko kumiswa phezu kwayo. Lwenza loo nto ukholo. Naso ke isizathu sokuba sikholwe ukuba ilizwi likaThixo lifundisa impiliso engcwele, ukuhlangulwa komphefumlo, ukuhlangulwa komzimba, yaye oko sikusekela phezu kwelizwi elingunaphakade likaThixo. Naze ndathi kulo mzalwana ngoku ukuze ube nokwazi ukuba ndikuxele inyaniso, kuba ndiyibona iphambi kwam embonweni, ndathi uze uthabathe wakufika ekhaya uqinise elo qhubu umtya ulinganise ubude uze ulinqumle elo cingo. Ungabuye uluchukumise kwakhona kude kube icawa ezayo phambi koba unyuke uze ke uthabathe loo nto, uthabathe enye intanjana uthithele ngayo kuloo ndawo, undiphathele umahluko ukuwohla kwezo ntanjana. Wandiyawuyenza loo nto ke. Nantsi loo ntanjana umalunga ne-intshi enesiqingatha esinokusikwa kuyo kwalo hlobo. Nantsi ihlelapho loo ndoda, loo ndoda ukuze nje ibe nokubona uba kwenzeke ntoni na. Ngoku kukho into eyenzekileyo, andizange bomi bam ndibone ngaliphina ixesha apho uThixo wakhe wathetha nantoni na. Kungenjalo wayixelela ngombono, kungenjalo isityhilelo. Ingeyiyo into echanekileyo kanye ngaloo ndlela uThixo athe iyakuba yiyo. Yabona, ngokuchanekileyo inkosikazi yayo kwicawa epheleleyo yeza yayihamba ngokuncediswa ngentonga yohamba, kungenjalo intonga ingcongolo. Ndiye ndayiqaphela namhlanje yona iphaa ngaphakathi, yayingakwazi uhamba kunzima. Yona ndayixela ukuba inkosi yayiza kuyiphilisa, yayinelungu eliqinileyo. Ndiyibonile ke inyuka ihamba ithabathe intonga yayo yengcongolo yayibeka ekugxalabeni phaa ngaphakathi. Yiyole ke namhlanje. Naliya naliya elinye inyenekazi elinye livele emazantsi, ngubani Eliya? Ibi lona belikwimpixano enjani, linezifo ezininzi kakhulu kwicawa epheleleyo, liqhwalela kwelihlala emazantsi kakhulu kwindawo ethile ngaseGeorgetown. Akunjalo nkosazana, kungenjalo kwindawo ethile emazantsi phaya eGeorgetown eIndiana. Lathi kodwa mzana uBranham ndaluphele, ndathi kodwa uAbraham wayenjalo kwakhe, emdala ngokungaphezulu kakhulu kunawe xa wacelwa ukuba akholwe into eyayingenakwenzeka. Laza ke layamkela loo nto kwaye lwelo ke. Nali ke eli nenekazi lihleli kanye apha emva kweli nenekazi bendithetha ngalo, kanye emva kwalo umyeni walo ulapha, inenekazi emtsundu lihleli kanye apha nelinye eli layinenekazi phaa ngasemva. Iintanjana ezo zezobungqina, intonga ekuhanjwa ngayo isekho ukwenzela ubungqina. UYesu Kristu uyaphila, ye uyalawula ukwenzela ubungqina obuphambili bokuba wavuka kwabafileyo nokuba kunye nathi namhlanje. Simbulela kakhulu ngokusuka emazantsi entliziyweni yethu ngenxa yokuba esaphila, akafanga, wavuka kwabafileyo kwaye uhleli phakathi kwabantu ababhubhayo namhlanje, ehlala engolindeleyo, enako ukwenza ngokugqithiseleyo ngokukhulu ngaphezu kwako konke esinoba nako ukwenza ungenjalo ukucinga. Siya kumdumisa ngeentliziyo zethu zonke ngenxa yokulunga kwakhe okuthembekileyo kuthi. Ngoku ubona ukuba kukho ingaba zisekho izitulo ezizezinye phaya, kulungile. Basenazo ezezinye sinokuthi sizikhuphe sizise nje sibahlalise phezulu eqongeni ubani nganako. Ngoku ukwenzela isifundo sesikolo secawe siza kube liqashiso lam ukufundisa nje izifundo ezincinci zesikolo secawe. Yaye sakwenza njalo kuba uThixo uthandile ukuzama ukugqibezela inkongoma ebesiyiqale kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo apha enkonzweni kwiicawa ezimbalwa ezidlulileyo. Ke ngoku mzana Junior, mhlawumbi angezisa kungcono uhlale apha phezulu eqongeni ukuze unike amanye wala manenekazi. Ungeza naso apha kanye, mhlawumbi usenze sibe ngcono kunaloo nto besiya kuba yiyo, usiphakamise apha ngaphambili. Kuyawuthi nje ke ukuba sikhululeke isikolo secawa kwela gumbi, ziyabakho izitulo zezinye, izitulo zezinye ezilindile. Ngoku uba kukho umntu, mhlawumbi umntu othile onxibelene nebandla eli lincane, mhlawumbi lenza intloni ngenjalo enye into kwabazindwendwe ekuzeni apha, kodwa uba kukho umntu othile onxibelene nebandla eli angeza athathe ezo zitulo ekuyakuthi ngenene uvulele omnye umntu isitulo ekungeneni kwakhe. Ngoku namhlanje sifundisa kwilizwi elisikelelekileyo likaThixo. Uba niyakhumbula umyalezo wokugqibela ubusencwadini yamaHebhere.
Marvelous to study the word of God. It gives us eternal life.
Kuyamangalisa ukufunda ilizwi likaThixo, kusinika ubomi obunaphakade. UYesu wathi, ziphenduleni izibhalo kuba nina nibani nobomi obunaphakade kuzo, zaye zona zingqina ngangu. Yinto enjani ukuthandeka ke ukwazi ukuba wasisikelela uze asinike ilizwi eliphilileyo, uThixo uselizwini lakhe.
Now, all of you, turn in your Bibles to Hebrews, the 7th chapter, and we'll try
not to take too much time from this morning, just a little bit. Kwaye sawuzama ukuba singathathi ixesha lide kakhulu ngale ntsasa uvuselela nje okuncinane kukakristu ngelizwi ukuze sibe nokubonisa oko akuko noba kutheni nasilapha nje namhlanje kuthena ubukristu buyile nto obuyiyo nje ngokuthetha kwelizwi ke ukholo luza ngokuva ukuva kuza ngelizwi likathixo ilizwi ngoku sinako ukuthabatha amaphepha siwatyile siwabuyise umva kanje kodwa mnye kuphela onako ukuvula ilizwi ukristu lowo uba bambona embonweni enjengemvana eyaxhelwa kwasekusekweni kwehlabathi awukhangela uyohane yaye kwakungekho mntu ezulwini waye kufanele ukuyivula incwadi kungenjalo wayenako okanye ukwakhulula amatywina ayo yaye wabona imvana engathi yayixheliwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi ezayo yayithabatha incwadi esandleni salo wayehleli phezu kwetrone yayivula incwadi yawanqika amatywina ngoku nguye umbhali wencwadi make sithethe naye okomzuzwana nje phambi kokuba sivule encwadini bawethu onobubele wasezulwini ngeentliziyo ezinkulu ezinothando olunzulu siyasondela namhlanje ukuze sinikele umbulelo wethu wokudumisa nokubulela kwigama lakho elizisukileyo ngenxa yokuba usikhumbule kangako kuba sithe sakubona uba sisengaboni ukristu wafa endaweni yethu olilungisa efela banetyala ethwalele kuye izono zethu zonke ezisusa wahlawula lona xabiso liphezulu wanelisa uthixo waze wavuka kwakhona ukwenzela ukungcwalisa kwethu ehleli kwisandla sakhe sokunene namhlanje ephila ngokungapheliyo ehleli ngonaphakade esenzela izincino ngokuvuma kwethu
Oh, how we thank thee for this.
Oh, asibulele ngakho ngenxa yelithemba liqinileyo sinalo. Xa konke kusingqongileyo kunikezela kuphela. Nditsho nobomi obubhubhayo ngokwabo. Iintliziyo zethu zimiliselwe kwelo lingunaphakade, ithemba elinoyolo. Aninzi apha abanentswelo kusasa nje bawo. Ngenxa yomoya wabo, ngenxa yomphefumlo wabo, siyathandaza ukuba usindisa abo bangasindiswanga. Siphe oko Nkosi siphe kuhamba ngokusondele ngakumbi kwabo bangaqinisekanga ngokubhekiselele kuwe kwaye siyathandaza bawuphilise wonke ogulayo ukuze kuzaliseke okwathethwayo yinkosi yethu ngokwayo ezinto ndizenzayo mna ndiyakuzenza nani waze watsho kuthi ukuthi hambani ye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli nibeke izandla phezu kwemilwelwe yaye iyakuphila ukubona nje ke ukuba apha kwesakhiwo esincinane kusasa nje abantu abaninzi babehamba ngeentonga zokuhamba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo behamba namhlanje ngaphandle kwazo ngokuqhelekileyo bephakanyiswe bemiswa kubhinqisa kwengalo ezinaphakade zenkosi yethu uYesu Kristu behamba abo bebesifa ngumhlaza balapha bephilile abakhonzi bakho ogqirha bekhupha ingxelo yokuba abasenakuyifumana loo nto inkile siyakubulela ngezinto sixolele iziphambeko zethu uzalise iintliziyo zethu ngothando thetha ngathi ilizwi lakho ngoku kuba sikucela oko egameni lakhe amen
Just a little preview to get the sentiments of our
Ukwenzela ukhoba nje kancinane ukuze sifumane izimvo zesifundo sethu sesibhalo kusasa nje sona besithetha malunga nokuqiniseka kwethemba elingaphakathi kuthi elikhutshwe kakuhle apha kwincwadi yamaHebhere
After reading
emva kokufunda ngendlela wasebenza ngayo uThixo ngabantu bakhe uIsrayeli kwimihla yadlulayo ngoko siyabona uba elo dinga lanatyiselwa kuthi lisinika ukuqiniseka okukhulu njengoko sibona ukuba zonke ezo zinto zenzekayo ukudala ngaloo mihla sasiyimizekelo ukuba oko uThixo akwenzayo ukuthi namhlanje bantwana bakhe abakholwayo ke ngoku ukwenzela ukroba nje kancinane kwisifundo secawa edlulileyo kwisahluko sesithandathu samaHebhere siza kuqalisa malunga neshumi elinesibini okanye apha kwivesi yeshumi elinesithathu kuba wathi uThixo akumbeka ngedinga uAbraham ekubeni beungekho namnye umkhulu kunaye angamfungayo wazifunga yena ndiyaqonda uba abafundi bayakukhumbula indlela esakuthatha ngayo oko sakungenisa ukuze sibonise okwakwenzayo uThixo indlela awathembisa ngayo uAbraham ukuba wayeya kumnika lo mnqophiso awenze kunye naye nembewu yakhe ngonaphakade emva koko Waye uThixo wafunga ngesifungo nabanake ufunga ngesifungo ufunga ngomnye umuntu omkhulu kunoba enjalo yena ngoko uThixo wayengenamuntu omkhulu kunaye ngokwakhe ukuze afunge ngaye ngoko wazifunga bawaya kugcina lo mnqobisono kaAbraham ngoko siseko esiqine kakhulu eso kuni bangcwele benkosi.
We'll approach this subject today real sensitive.
Ubasa kusondela kulombana namhlanje ngendlela esezingqondweni ngenene ngokuzoleyo singabina mihlali. Ukholwa luze lube nemihlali. Ukholwa luze luzingqamise. Ukholwa luyazi uba yintoni na oluthetha ngayo. Azange ubone umongameli wethu enemihlali kakhulu ngayo nantoni na. Xa wayema ecaleni kwengcwaba lendoda efileyo wazola kanye njengoko wayenjalo xa wayehleli phezu kwentaba ekhangele iYerusalem. Emi phezu kwenkathazo, phezu kwenqanawa yokulwandle oluzizamazamisayo, amaza entlitha ebhekisa ngapha nangapha, wayephumle ngokupheleleyo kuThixo kangangokuba ide ingahoyeki nohoyeka ngokude imvuse loo nto. Wayehleli engahlutshwa nto luyiloo nto ukholo.
We find here that the reason
ngoku sifumanisa ukuba apha isizathu sokuba sibe asinawuhlupheka kungokuba loo nto yanikwa uba wethu uAbraham nabantwana bakhe yaye uThixo wabeka idinga wafunga ngesifungo ukuba uya kulingqinela aligcine kwaye uyenzile loo nto.
And we find the children of Abraham
siyafumanisa ke ukuba abantwana bakaAbraham asingawo bangamajuda ngokwangaphandle abo basizwe se abaphuma kumlibo kaAbraham koko ngoAbraham kwavela uIsake kuIsake kwavela uKristu kuKristu kwasikelelwa ihlabathi kuba ithe kuAbraham nembewu yakhe enguKristu ngokuphuma apho ke kuloo nto zonke iintlanga zomhlaba zangeniswa kulo mnqophiso.
And the covenant was given to
Abraham. Umnqophiso unikelwe kuAbraham ngaphandle kwemiqobo. Hayi Abraham ukuba uyakwenza into ethile ndiyakwenza lento. Koko sele ndiyenzile, yabona? Asikoko kwenziwe sithi, koko yena asenzele kona. Akukhonto inokwenziwa sithi ilingene nantoni na. Kubani wayenokuthi kuthi thina bangemalungisa enze nentoni enokulingana into phambi kweYehova uThixo omkhulu nobungcwele obukhulu bakhe obongamileyo yabona. Thina inye kuphela into esinokuyenza kukwamkela sibe nombulelo koko sele esenzele kona. Oh, ilula kakhulu ayinjalo? Yaye ndiqiniseke kakhulu uba ngamaxesha amaninzi ekucingeni kwabantu uba bazama ukwenza impiliso engcwele njalo njalo ukuvuselela okukhulu into ethile kude le ukuba bendinokuyifumana nje. Ungake ucinge ngoYesu esithi ngoku makhe ndihlole ukholo lwam bone uba ndinokholo lwaneleyo na lokuyenza le nto bone ukuba kuyekufuneka ndizile okomzuzwana na uze ndibone ukuba ndinokholo lwaneleyo na lokwenza le nto. Wayengacingi nokucinga ngokugqibeleleyo ngokholo wayenalo wayelithetha nje esazi uba kuya kuba njalo kanye njengoba benivela kumakhaya enu namhlanje ngokucacileyo niyafuna ukubuyela kumakhaya enu uxele inkosikazi yakho okanye lowo umthandayo ndiza kubuya ngexesha elithile emva kwemini.
How do you know you are? You don't.
Wazinjani uba uza kubuye? Awuzami ukuthandabuza. Ingaba nokholona leyo lokuphindela ekhaya? Ingaba nokholona leyo lokuqhuba imoto yami? Usuka nje ngaphandle kokucinga uthike isitshixo uqhube umke ugoduke yabona? Lukholo lokungacinga olwenza olonto. Hanzo indlela kuyo kuKristu. Sisuka nje sithethe ngokungacingi. Lizwi lakhe elo. Loo nto ilungisa konke akusekho nto iseleyo apho. Ubheke phambili yiloo ndlela abafumana ngayo uncedo. Ngoku uThixo wazifunga engekho omkhulu ngaphezulu sakhawulezisa sihle kuba umongo wethu namhlanje ongoMelkizedeke uMelkizedeke itshawe elikhulu nokumkani. Ngoku ivesi yeshumayeli lesine esithi inene ndiyakuthi ndisikelela ndikusikelele ndindisandisa ndikwandise kakade wayeza kwandiselwa kwisizwe ngasinye kwaye ivangeli ngokristu ngoku yayingena kuyenza loo nto phantsi kwesigaba sexesha lomthetho ngoba yayingafikeleli kwiindawo ezikude olo hlobo yayisiya kobolwaluko kuphela yayilijuda ke ena kodwa kwimokamoya oyingcwele waluse yonke intliziyo yabona zonke izizwe wayeza kwandisela uAbraham kuzo zonke izizwe. Waza ngomnjalo enokunyamezela walifumana
idinga.
Sihleli kakhulu ke kuloo nto indlela uAbraham elinde ngenyameko ukunyamezela kukubona ntoni uThixo ongena kubonwa ngokungawayenokubona emi phambi kwakhe emva kokunyamezela kwakhe emva koba enyamezele umlo onzima walidla ilifa idinga. ngoku wayengumnqalo kukhangela ngokungathi uthixo ngewayethobile wamnika idinga khona ngoko wawenza umsebenzi khona ngoko wayenako ukwenza uhana xa wayesetempleni yena ke wayethandaza ueli waphuma wacinga ukuba wayenxilile wathi ke yena andinxilile koko ndithandaza kuthixo ubasuse ukunxikifwa kwam wathi inkosi mayikunike isicelo sakho ngoku uthixo wayenako ukubeka usamuel omncinane ezingalweni zikahana kanye sonke siyayazi loo nto nguye umdala wezinto zonke uzithetha nje zibekho wayesenokubeke engalweni kuhana kodwa endaweni yokwenza loo nto yaba inkqubo yesiqhelo enyanga ezilithoba phambi koba usana oluncinane lubekho wayesenokuyenza loo nto ngokungumlingo okhawulezayo kodwa akazange ayenze ngokukhawulezayo wamnika nje idinga lakhe waze yena walidla ilifa idinga xa uthixo axela umoses ekuqaleni kwakhe ukuphuma ukuya kwilizwe ledinga lonke elo dinga wathi ndamnika uabraham kwiminyaka eyadlulayo lonke lizaliswe ngamafilisti nazo zonke iintlobo zabantu abakhulu abaphaya ngaphesha amagorha wathi ngoku lelenu lilonke kwakukho amahamori amahivi amaperizi nabo bonke abayokwelo cala amahivi amayebhusi amafilisti nayonke into yepalestina ngoku uthixo wathi ndilinikela kuni lelenu ngoku uyani kulithabatha ou ndiyathemba uba niyayibona bantu yinto ethile efuna ukuba niyifumane ukuze nibeke ukholo lwenu apho lumele kukuba khona abantu abaninzi ngokufumanisa kwam banako banalo kholo ukuba nje bebesazi ukuba mabalusebenzise njani na xa uBenjamin Franklin waqala ukufumanisa umbane wathi ndifumene ndifumene kodwa wayengazi uba yayintoni naleyo wayenayo waza kwafika uThomas Edison waze wathi uya kuzisebenzela kwaye akazange akhathala noba yathawatha ixesha elingakanani na wazama amashumamawaka eengcingo kodwa nangoko wafumana ekugqibeleni ucingo olwaluya kuyithwala into yombane kungenjalo umbane ungene emcingweni wazi uba yayingamandla noba loo mandla ayeya kusisebenzela inzuzo yethu
And now we found salvation.
Ke ngoku sifumana usindiso. Oluya kusindisa isonweni. Oluya kuthabatha oyena mfazi okanye indoda engcolileyo inxila yenyukazi. Nimenze abe ngumntwana kaThixo. Ke lolokholo lunye. Lomandla manye. Ayophakamisa indoda okanye umfazi owileyo kuloo nto. Ayokusebenzela ngendlela ezininzi ezahlukeneyo. Ayokuphilisa imizimba yethu. Uba nje kunokufumana indlela eyiyo yokusondela kuwo umele ukufumanisa ukuba ungayenza njani naloo nto njengokuba ukuba bendinefama ngapha kwale nduli izele ingqolowa entle ibe sele iza kufa ngenxa yamanzi ndize ndiye kwiqula elitsawulayo kweli cala lenduli ke anako ukwenzela iqula elitsawulayo likhuphele apha ezantsi aze inyuke eze kweli cala lenduli ukuze ayinkcenkceshele kodwa ndimele ukuwuhlola lo mhlaba ndifumanise ukuba loo manzi ayakuthi ngomsinga wawo nangethuba lawo ajikele ankcenkceshele eso silimi ayakuyenza loo nto uba ndiyawayeka njehambe ngejelo elilelawo ukwayiloo nto inye umoya ingcwele nedinga likathixo ukuba siya kuvumela uhambe indlela yawo ingabi sithi esima endleleni ingabi sithi esiphosa amathandabuzo ethu apho kuba okakuzange nokuyakuzange vumela nje umoya oyingcwele kathixo usebenze uphumle wena phezu kwesithembiso uyakwenza kanye okathe uthixo uyakwenza uabraham wayelixheko enekhulu leminyaka budala xa uthixo wavela kuye egameni lokuba nguthixo usomandla usomandla apho uvela kwigama lesehebhere elingu-el shaddai elithetha isifuba kungenjalo ibele lomfazi ngoku wayesele mdala amandla akhe ayephelile kodwa uel shaddai ungusomandla umphi mandla inye kuphela into wayemele kukuyenza uabraham ukuze azuze idinga lakhe yayikukuhlala nje kanye phezu kweso sithembiso ngamanye amazwi njengosana lukunina ancance kunina afumane amandla osana senza kwaloo nto inye nathi xa sisiza kuthixo size sibone idinga lakhe sizibeka nje kuye size sitsale kwilizwi lakhe amandla kathixo akhutshwa ngexesha elilelawo singahambi ngethu iingcinga siyakholwa nje kulo emva kokuba wayinyamezelayo walizuza idinga ow ndiyayithanda ke loo nto ngoku kwaloo nto lisebenzela yona usindiso ikwayiloo nto isebenzela impiliso engcwele indlela owathi ngayo uthixo ngothando lwakhe olukhulu nenceba engaphele ndawo wasipha ngayo oko ngoku esithi inene ndiyakukusikelela ndikwandise waza ngokunjalo enokunyamezela walifumana idinga ivesi yeshumi nesithandathu kuba abantu okunene bafunga lowo umkhulu kubo sithi kuwo isifungo siphelise yonke impikiswano ubungqina sise engqinisekweni
If the oath is sworn,
kamanye amazwi uba isifungo sifungiwe ngoko iphelele apho yonke into uba uyeza uthi mzana uBrenham mna njengomKristu ndibeka isandla sam phezu kweBhayibhile ndifunge ngokuqinisekileyo ukuba ndiyakwenza into ethile ukuba uThixo ndivumele ndaphila ukuze ndiyenze loo nto ndiyakuyenza kulungile ngoko kum kuphelele konke ukuthandabuza yabona ufungile phambi kwam uba uyakuyenza loo nto
And God swore to Abraham.
NoThixo wafunga kuAbraham uba uya kugcina lo mnqophiso naye kunye nembewu yakhe ngona phakade. UThixo wazifunga uba uya kuyenza loo nto. Ekwenzeni oko ke phantsi komthetho omdala xa usenza isifungo phantsi komthetho omdala wawuxhela isilwanyana usicande kubini. Ukuze amadoda amabini esithathwa ngawo isifungo eme phakathi kweso silwanyana baze babhale. Isiqwenga sephepha isivumelwano esithile sizeke eso siqwenga sephepha sikazwe phakathi sinikwe loo ndoda kunye nenye leya basebenze isifungo phezu kwesilwanyana sifileyo ukuba uba bathe bawaphula lo mnqophiso phakathi kwabo mababe njengeso silwanyana sifileyo ngoko uThixo kungekho mntu umbi wayenokufunga ngaye wazifunga waza wenza isifungo phezu komzimba wenkosi uYesu Kristu eyibona kwangaphambili esithunzini loo nto emnqophisweni ke xa wayethabatha uKristu ukumsa eCalvary wakrazula umzimba wakhe nomphefumlo wakhe phakathi waza uphakamisa umzimba wakhe ukuze uhlale kwisandla sokunene sakhe waza wathumela umoya oyingcwele ukuba ube ngaphakathi kumKristu uzenze kwaloo nto apha ngaphakathi ebandleni leyo wayenzayo ekuKristu ngaphakathi xa yena wayelapha emhlabeni eqonakalalisa ke ngaloo nto ukuba uya kusivusa ngemihla yokugqibela ukuze sihlale naye sibe kunye naye ubukumkanini bakhe kwaye namhlanje ukubona nje umoya oyingcwele owawuphezu koYesu Kristu usebenza ebandleni ungqinela yonke into ayithethayo uThixo Kwakha ithemba lizuke njani ngaphakathi kuthi ucinga ukuba singabantwana bakhe sisikelelwe ngobukho bakhe yayengoku lapha kunye nathi njengesiqinisekiso esingenakusilela sokuba yena uyinkosi uThixo wabeka idinga kuAbraham ngokuphulaphula umqolo weshumi lesixhenxe uthe ngoko uThixo engangathi ngokukhona kugqithiseleyo akubonakalalise kwindlalifa zedinga ungaguquleki kwecebo lakhe wasuka walamla ngesifungo ukuze kuthi ngezinto ezimbini ezingenakuguquleka angenako ukuxoka ngazo uThixo sithi thina abasindileyo sabamba ithemba elibekwe phambi kwethu sibe novuselelo olunamandla lelinjani ukumangalisa idinga izinto ezimbini ezingenakuguquleka uThixo akanakuxoka aze abe nguThixo ngoku uba uThixo wenze idinga apha ebhayibhileni yakhe siyakholwa ibhayibhile ukuba ililizwi elingenakusilela likaThixo yaye kuba uThixo wenze isithembiso kule bhayibhile sinale ntuluzelo yaye siyazi uba akunakwenzeka kuThixo ukuba axoke ngoke xa sibona ukuba wayithembisa loo nto ebhayibhileni siyakholwa kuyo ngomphefumlo omzimba kwanomoya akunakwenzeka ukuba axoke yena ngoku ukuba kukho into ephazamekileyo ikuthi leyo hayi kuThixo kuba uThixo ubophelelekile kwilizwi lakhe kuba ufunge ngelizwi lakhe owu bethu ndiqinisekile xa sifikela ekuyiboneni kokukhanya izinto ziyaqala ukulunga zime kakuhle kunoba besikade zinjalo ukuphiliswa komzimba akubiyo ntsomi kuba yinene ubhaptizo lomoya luzi ngokuvakalelwa into ethile esetyenziweyo liba yinene yokuhlala kubukho benkosi uYesu Kristu ukuze uguqule ubomi bethu ngaphakathi kumsoba umbala obudluleyo kwinkonzo yomthandazo ukwaye indoda yayithe kum umoya ongcwela uzange unikezelwe kuphela kwabalishumi okanye ishumi elinesibini ngomhla wepentecost ndathi ke ngoko uthini ngekhulu elinamashumi abini elalilapho ngaxa linyela wamkelayo uthini ngabo baphaa ezantsi endlwini kacorneli xa intlangaza wamkelayo umashumi amathathu anesithathu eminyaka emva koko xa upawulos wabuza amabhaptisi bayimamkele na umoya oyingcwele akholwayo nje waze wabeka izandla phezu kwawo azamkela umoya oyingcwele ebeka ibandla lasekorinto kulungelelwano ubeka kananjalo ebandleni abapostile abaprofeti abafundisi abashumayeli beendaba ezilungileyo izipho zempilo nazo zonke ezipho zimangalisayo kwiminyakanyaka ngaphaya kwepentekosti Ngoko namhlanje uya kulo lonke ikholwa. Hambani kulo lonke ihlabathi izishumayela indaba ezilungileyo kuyo yonke indawo. Uye kumaphi kulo lonke ihlabathi kubantu abangaphi kubo bonke abantu. Lo ukholwe wabhaptizwa uya kusindiswa. Lo ungakholwanga uya kugwetywa. Nantsi ke imiqondiso yokulandelana nabo bakholweyo egameni lam bayakukhupha idemoni baphilise abagulayo njalo njalo. Nantso ke lidinga likaThixo awafungayo ukuba uya kulenza. Awunamsebenzi noba kangakanani na okuvukayo ukuzama ukwenza into efana nalo kungenjalo kulinganise. Noba zingaphi na izinto ezizama ukuchasana nawo kungenjalo kuwucima. Uyawuqhubela phambili naphambili koko ngokungapheliyo. Kuba uThixo wazifunga uba uya kuligcina. Uba ndithe ndasilela ulishumayela ndaza ndaphoxa. UThixo uyawuvusa omnye umntu endaweni yam uba aqhubele phambili nalo. Uba usilele kulukholo uyakubakho omnye umntu ozawungena endaweni yakho ukuze akholwe lilo endaweni yakho. Uba uThixo uzifungile ukuba uyawuyenza loo nto.
Oh,
yenjani yona intuthuzelo esiyinikwayo loo nto. Into entle ke ngaloo nto mhlobo wam ongumKristu kukucinga ukuba ngoku sinabo ubungqina bawo. Sinawo apha uyintsikelelo. Sinawo usemandleni. Sinawo kumimangaliso. Sinawo kumiqondiso. Sinawo usemfanekisweni. Sinawo ngayo yonke indlela owawuthembisa ngayo uThixo. Nangaphezu koko wathembisa ukusinika wona ngako. Yaye ngokungena kusilela uyinyaniso. Inyaniso ingeyiyo yomntu. Hayi inyaniso yomfundisi othile okanye isazinzulu. Kodwa inyaniso kaThixo namandla onke. Yaye isinika ithemba elinjani yona. Akumangalisi ukuba sibe sicula. Ithemba alakhelwanga ntweni ingelilo igazi likaYesu nobulungisa. Xa konke okujikeleze umphefumlo okunikezela ngoko ulithemba lam nokuxhathisa. Kuba kuKristu iliwa eliqinileyo simi yonke eminye imihlaba intlabathi ezikayo. Nokuba ludumo, nokuba libandla lethu, nokuba ngabahlobo bethu abo sidlelana nabo, nokuba ingangubana, nokuba ngugqirha wethu, nokuba ngumpriste wethu, nokuba ngumshumayeli wethu, yonke eminye imihlaba intlabathi ezikayo nguKristu yedwa. Yaye nawuphini umntu wokwakhe kwakho endawo afikelela kuyo kweli thafa ledabi lokuxakeka ibe ngamadolwana abafazi abathi bemabodwa ngokokugwetywa ziintliziyo zabo xa yonke into yenye yathi yasilela yawa ecaleni kwabo bona bema. UAbraham Lincoln wakudala wayekholisekile uba wayesenyanisweni wemayedwa koko kugqitywe intliziyo yakhe kodwa wayiqonakalalisa loo nto watywina ubungqina bakhe ngegazi lakhe buqu. UYesu Kristu wemayedwa ngomhla wakhe njengomzekelo wokuba umntu wonke ngokusekelezwe kwizigqibo zentliziyo yakhe zenyaniswe kunaphakade kathixo uyawuthi eme angagungqi eme uyakumayedwa kodwa engeyedwa ekunyeni othixo. Umhlobo wethu ongabonakaliyo osilandela siphumele kuhambo lobomi esihla aphumele amathunzini amathunzi emifula yokufa ayongena kwinungunaphakade uyawuhlala ehamba nathi njalo abe nguThixo. Ngoku akhelwe nini amathemba ethu ngalentsasa kakade uThixo wafunga uba uyakuyenza loo nto kuAbrahamu. Akazange afungele uAbrahamu yedwa koko naye yonke imbewu yakhe. Kubani imbewu? Yenguwe wena osifumeneyo isimemo sokuza kwinkosi uYesu Kristu. Imbewu kaAbraham ngokuqinisekileyo bakho abantu abangabizwanga kodwa kuye wonke kuni lapha ngale ntsasa ndithe naluva ubizo utheni ulapha enkonzweni ngale ntsasa nje kukho into ethile ekuxelele ukuba uze uyazi uba ibingelo tshaba olo oluzama ukwenza uba wenze ungalunganga oluzama ukwenza wena wenze ungalunganga ngokuba enkonzweni ubungena kuyenza loo nto xa usiza enkonzweni wenza okulungileyo. NoYesu watsho ngamazwanga wakhe ukuthi akukho mntu unokuza kum engathanga uba wam umtsale yaye wonke ozayo ndiyakumnika ubomi obungenasiphelo ndimvuse ngemihla yokugqibela. Yicinge loo nto kuba wonke umntu ozayo ngesimemo senkosi uYesu Kristu uthenjiswe ubomi obungunaphakade novuko ngemihla yokugqibela. NguYehova uThixo wafunga ngesifungo uba uyawuyenza loo nto waze wathumela unyana wakhe wanqinela ilizwi yaye wafunga uba uyawuyenza loo nto ayibonakalise ngomzekeliso kuAbrahamu wayizalisekisa kuYesu Kristu wamvusa ephila wandithanda esifa wandisindisa engcwatyo wathabatha wesusa izono zam evuka wandigwebela ngokukhululekileyo naphakade ngamhla uthile uyabuya. Oh, imini yobuqaqawula. Nantso ke ugwetyelwa kwethu lonke ixesha siva amagadi ebetheka ekwibhokisi entle ungcwabo kusithi uthuthu eluthuthini uthule luthulini umhlaba emhlabeni ukholo lwethu lukhangela kude liyongena kwelinye ilizwe elingaphaya liyekufika kuloo ndawo nengcwaba elize kuba ngomhla othile uqaqawuli yena lowo wathembisa ukuya uya kubuya kwaye ngokuqiniseke njengoba uyesu avukayo kwabafileyo siyakuvuka kunye naye eluvukweni lithemba elinjani ukuba lihle esinalo ngoku siyehla kanye ngokukhawuleza ixesha lethu liza kusishiya singekazi ngoku ndiyakholwa uba ngumqolo weshumelinethoba ithemba ke esinalo ngoke angile yomphefumlo linqabile likwaqinile lingena liye ngaphaya kwesikhuselo iangile yomphefumlo wethu eyamngena esikhuselweni ngaphaya kwesikhuselo yakugxhumekeka yazi inqanawa ngamanye amaxesha amadoda asemkhosini nabantu abanjalo bayayazi loo nto nandinakhe naselwandle ngethuba eneneni amazi ayaqalisa ukulatyuza kakhulu kwisikhephe baze bagxhumeke eangile inentambo ke ehlayo yiyo ke ibambayo loo nto ke ingayenza iphephukele kweli cala ijike iye kweli cala kodwa laa ankile iyayibamba iankile ababoni umhlaba naphi na kodwa batho bayankile ngapha kwesikhuselo esingamanzi sona ize loo ankile ihle ibheke kumazantsi olwandle phezu kwentaba ethile enkulu kwindawo ethile iyatsaleka ide iyokuxhathisa phezu kwaloo ntaba ibambelele ingene kwimfanda apho luze lulonke ulwandle lungabi sabana kuyishukumisa igxunyekwe iankile kwindawo engabonakaliyo yaye wonke umntu omamkele uyesu kristu njengomsindisi wakhe wazalwa ngokutsha ngomoya oyingcwele ugxhumeke iankile uba uyagula ithemba lakho lakhelwe kukristu ugxhumekile iankile yakho ugqirha usengathetha oku okuya kungenjalo okunye kodwa uqiniseka ngangoko ukholo lwakho lukhangele ngaphesheya amaza umhlitha kokugula umkhuhlane ungavuka na yonke into njengaleyo kodwa iankile yakho ibambelele ngaphakathi kwesikhuselo kwindawo ethile phaa ngaphesheya kwilizwe lomangaliso bathi wakhele nini na amathemba akho ugqirha uthe kuphelile iyeza lithi akukho nto lisenokuyenza ugqirha wezotyando usilele kodwa amathemba amakakhelwanga phezu kwaloo nto ithemba lethu esinalo lingaphakathi kwekhuselo eliphi ikhuselo liphumele ekuphalazweni kwegazi lakhe elathi lakrazula umoya wakhe wesuka kumzimba wakhe kwaye phakathi naphakathi kwelo khuselo lapho iankile ithe yabamba into ethile ndakhe ndayibona inqanawa ngaxesha elithile xa yayivuthuzwa phaya ndaze ndacinga yintoni ebambela inqanawa kulaa ndawo inye ndandingaqondi ihleli phakathi elwandle yaze ndawaqwalasela amaza awayithwala ijikelezisa kanje ayeze ayibuyisele emva kanje kodwa izange ishukume isuke kuloo ndawo kwawungekho nto ndiyibonayo kodwa kwakukho ucinga oluncinane intambo eyayisihla kusuka kwisiqu salo nqanawa yayakutsho kwiankile eyayibambelele kwinto ethile ngapha kokwam apho ndandikhe ndandingena kubona khona ngaphaya kwamanzi yaye yayibambelele apho ndaze ndathi makabongwe uthixo aye ngenye imini ndafumana iankile ndafumana apha phantsi yayisithi nabani na okuthandayo makeze ndaze ndagxhumeka loo ankile ngapha koko ndandinako ukubona kwabakho into yabambayo yaye xa idabi liqhuba iankile ibambelela ngaphakathi kwekhuselo xa abagxeka abangakholwayo bevela neenkathazo zivele nako konke kundingqongileyo kunikezela iankile yethu ibambelele ngaphaya kwekhuselo siphi ke sona ndazi kodwa singaphaya kwesikhuselo kwindawo ethile ngaphesheya igxunyekwe kiluwala phakade iankile yethu iqinile ayinakushukunyiswa ibambelele ngaphakade ngaphaya kwesikhuselo ithemba ke esinalo ngokweankile yomphefumlo linqabile likwaqinile linqabile likwaqinile okuba nje besinexeshana elithe chatha ukuze sifumane ukuba isiqiniseko sithetha ntoni na ukuqiniseka yinto ethile oyaziyo yayisiqiniseko sakho yintoni isiqiniseko uthixo wafunga ngezifungo uba uyawuyenza loo nto naso isiqiniseko apho ixesha elithile ladlulayo indoda yeza kum yazi yathi billy ndifuna kukuthengisela i-inshorensi ngoku i-inshorensi ilungile andinayo okwam ndiyaqonda ukuba ndiphumele kuyibaxeni malunga nayo. Inkampani ethile yakhatha usizana olumtata ngaxesha lithile ngento eninzi bawayengafundanga kakhulu ukuba benokuyifunda into ebhalweyo malunga nayo. Neqonga laseFiladelphia alizange libe nakuyifunda ngendlela ethe ngqo enye phofu. Ngoko wathi umthengisela le insurance waze wayihlawulela esenzela umntakwethu kunye nam isithuba samashumi abini anesihlanu eminyaka. Yakufikwa kwathiwa iyakuxabisa $500 ekupheleni kwelo xesha. Waphumela kwixesha lengcinezeleko lezinto ezinjalo usizana lo mfo mdala esebenza. Ekupheleni kwalo basixela ukuba yayifundwe ngokungekukolo polisi. Yayixabisa $7.50. Ngoko yandenza kabuhlungu encinane ngoku asinjalo zonke. Bakho bameli beinshorensi abahleli apha ngoku. Ngamaxesha amaninzi abantu bezile bathi, "Bill, ndifuna ukukuthengisela i-insurance." Ngoku ndiyaqonda ukuba into entle ngokugqibeleleyo leyo.
Look, I have insurance.
Amen.
And he said,
"Ndathi khangela apha ndinayo insurance." Wathi yena lohlobo lune insurance olunalo. Wathi yeyiphile policy unayo. Ndathi ubomi obungaphakade.
He said, "Eternal life." I said, "Yes."
Wathi yena ubomi obungaphakade. Ndathi ewe mhlekazi. Wathi zithengiswa ngubani ezo policy? Ndathi yinkosi uYesu.
He said, "Do you have insurance?"
Wathi yena unayo ke insurance. Ndathi ewe mhlekazi. Wathi hlobo lunilwayo eneneni. Yintoni Bill? That insurance, what in Tony? That is in service to Leo, yes, Ungoam, oh, Namlu Kakao Bungwele. One corner and Galoza, Kawan Lasabuquen, Sasmika, and Apa and Apa Gustrato, what a pity. Leo Yuku Fagaman Haben Apa Peson, Dandia Yaslo, the Porta Yam, the Cooper, and Chupeg Gongena Pacoco Yam, the Cooper, Injalo Londo.
I could think of my insurance policy when I was sick, but it did me no good. But my
insurance yam kanda ndigula kodwa izange ndisebenzele lonto. Kodwa yam insurance ka Yesu ndandine ankile eqinileyo. Insurance awathi uThixo wazifunga wagcina ilizwi ngalinye walithembisayo. Umeyo wathi akusekho themba kuwe, kungekho themba kumla kuphila. Ndandikurhoxoza okwakuza kundibulala ekugqibeleni, kodwa enkle yam yabambelela ngaphaya kwekhuselo.
Well, what do you see? I don't know what I see.
This
sun.
That's what it is. That's what it is. Nansi yona ndo ibaleke. Uyayazi akungamsebenzi kungokholo. Siyakholwa kuyo. Hlobo lunesiqiniseko yenalo uAbraham ebuya kwagqirha kwezamachiza ezimanyeneyo zaseUre okanye nakweyiphi na enye indawo. Xa wayenekhulu leminyaka budala noSara esenamashumi alithoba babeza kufumana usana.
But his anchor held within the veil.
Kodwa iankle yakhe ibambelele ngaphakathi kwekhuselo. Kuba uThixo amnika idinga waza yena waphumla phezu kwawo. Wabiza izinto ezazingekho njengokungathi zazikho. Ngoba esazi uba uThixo wayenako yole. UThixo wayenako ukwenza oko wayekuthembisile. Wenza ihlabathi, wenza mna, wenza yonke into, wenza wena. Wenza bonke yonke into ngelizwi lakhe. Kwaye ilizwi lakhe liyakwenza kanye oko lithi kuthethwa nguye. Liyakukwenza.
Now, oh how, what hope?
Oh, indlela leli njani ithemba, ithemba isinalo, isiqiniseko sethemba elingaphakathi kwekhuselo. Fanele sikhawuleze ngoku ngoba sinomgca omkhulu okuthandazela ozayo.
Where there? Oh my, look at everything.
Aphela, noba kuphi na, oh bethu, kulungile khangela wonke umntu ngoku. Umkolo wamashumi abini khangela nje oku. Apho umandulelo uYesu wangena khona ngenxa yethu. Wangena noYesu. Umandulelo wantoni? Umandulelo osindiso lwethu enyameni nangokwasemoyeni. Kuba wahlatywa ngenxa yezicoxo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubetho lokuba sibe noxolo aba phezu kwakhe ngemivumbo yakhe saphiliswa. Umandulelo osindiso lwethu sele engene ngaphakathi kakade. Isiqiniseko sele engene nkqu uYesu. Ngokohlobo lukaMelkisedeke waba ngumbingelelo omkhulu osaye phakadeni. Ngoku siza kufikelela apho ndifuna ukuba ufike khona lo mxholo ngokukhawuleza okukhulu ngoku singene kuwo. Onke la madinga amakhulu siwanciphisa ehle abe kwinto enye kukuthi uYesu umandulelo wethu wayeyimbewu kaAbraham ngomoya oyingcwele sibizele kweli themba linoyolo sinalo ngoku iankile yomphefumlo elisiqinisileyo eliqinisekileyo kugxunywa kweankile phakathi kwekhuselo. Lo Yesu enziwe waba ngumandulelo oye kuhlobo lukaMelkisedeke. Ngoku le ndoda ibalulekileyo uMelkisedeke sifuna ukuthetha ngayo kwale mizuzu imbalwa ilandelayo. Singxame le mizuzu ilandelayo ilishumi okanye ishumi elinesihlanu ukuze ke ibe ngumgca wokuthandazela. Wakhe ukholo lwakho ngoku Musa ufumela umtyholi akuphange nantoni na ulapha ngale ntsasa kusakho esincinane apho uthi kona amandla onke ayokuthi angene kule ndawo yokuhlala ithobekileyo ilapha uthi ikhangeleka into embi kakhulu leyo kodwa weza esitalini uya kuzana kuyiphina intliziyo ethobekileyo yakuvula ithi ewe inkosi yesu ndiyakholwa lilo ndisenokuba ndiliqondi kwa ukuliqonda kodwa ndiyakholwa lilo nangoko eli themba lizukileyo sinalo uKristu umandulela sele ezile uyazi uba intona umandulela yinto ethile ebaleka ngaphambili kungenjalo ihamba phambi kwento ethile uKristu engumanduleli ngoko usiniso lwethu weza emhlabeni kuzabe ngumsekelo webandla ukuthi ibandla laliza kugqibezela umsebenzi wakhe okanye liqhubele phambili imisebenzi yakhe emva kokuba wayeligqibile ukulenza idini lakhe eCalvary uyayibona aphela ngoku wazalwa ekuthobekeni kanye emkhombeni wesitali kwahlekiswa ngaye njengoba benokuba njalo kuwe okanye nabana ongomnye omkhonzayo kodwa ngethuba wayephezu komhlaba yena lowo wayengakhethi buso bamntu wathanda bonke yena waphilisa bonke wasikelela bonke wenza okulungileyo naphina apho waya khona wanikela ngobomi bakhe njengedini wafa wangcwatywa wavuka wenyukela phezulu njengomanduleli kuthi yaye kwaloo moya wawuphezu kwakhe ubuyile ukuze kube kunye nebandla ukuze ulikhokele ulibonise ethetha kusaya kuba mzuzwana ehlaba lingabi sandibona ukanti niya kundibona nina kuba mna isimelabizo soqobo ndiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekuphelisweni kwehlabathi njengokuthi ukukhokelela iingqondo zethu kwidini lakhe elikhulu elongamileyo njengomanduleli wethemba lethu elizukileyo esinalo ngaphaya kwekhuselo ngoku ngoko ngokholo siyakholwa lilo iange yethu iphumela ngaphaya incamzayo ziselizwini likathixo ukuze zinamathele ngaphaya kwekhuselo yaye umxa ukuthandazela unqumla apha ukubambelele ngokuqinileyo kulo idinga ningaheqini wequlwe nguwo wonke umoya wemfundiso koko niqine ningashukumi nihlale nihlele lubabalweni lwenkosi nisazi nje ukubulaleka kwenu akululambathi enkosini elinjani lona ithemba ngoku lo Melkisedeke uthetha njengaye apha kanye ngokuphuma upawulos ethetha kumahebhere ngetestamente endala umzekeliso masityhile ngapha emva kwigenesis isahluko se-14 sifunde kancincinane phambi kokuba siqhubele phambili wayengubani lo Melkisedeke sifunde kwisahluko se-14 segenesis umqolo we-14 uqalisa uAbraham uyazi wayebizwe ephuma kwela makhaledi kumhlaba waseure isixeko saseure gxebe kumhlaba wamakhaledi waze uthixo amxela ukuba zahlule kubantu bakowenu uphume ecaleni mandiyigxinisise loo ndawo obabe sinexesha elithe chatha loku namhlanje ndifutshane kakhulu zahlule kubantu bakowenu uphume ecaleni yaye ndiyakukusikelela yabona
That in order to obtain this same promise
ukuze uzuze kwa eldinga uAbraham analo unyanzelekile uzahlule konke unxibelelwana nehlabathi zonke izinto zehlabathi
your sinful desires your lust passions of the world and all
iminqweno yakho yesono inkanuko zakho ukuvakalelwa ngokwehlabathi nazo zonke izinto zahlule kulonto yima ecaleni ungene kwilizwe lasemzini ilizwe ongazange ube kulo ngaphambili ukuze ungahambi ngakubona koko ngokho uba uAbraham akukho nto owayenayo wayekhangela yena kukho mntu wayekhe wawela loo mlambo umefrati waya kuba ngumphambukeli kweli lizwe kodwa uAbraham ngokholo washiya okokwakhe wahamba wabheka phambili ezahlula njengegazi likayesu kristu namhlanje ngomoya ingcwele liyasahlula kwizinto zehlabathi uze zihambe kubonga obutsha siyagxekwa uhlekiswa ngathi sibizwa ngoba ngabaqinileka abangcwele singaqondwa kodwa iankile ibambelele amahebhere 11 athi bazulazula ngeengubo zegusha neengaga zebhokwe bezindwayinge kwindawo ngendawo kuba babekholwa baba bezingela umzi omenzi nomakhiwawo unguthixo ukho into ethile ngaphakathi kubo yayibaxelela likho ilizwe isixeko esimenzi nomakhiwaso unguthixo baze bakhangela sona bengazi uba babesiyaphi na nantso endlela kuyo kumhambi ngamnye namhlanje ukhangela into ethile angena kubeka isandla sakhe phezu kwayo kodwa uyabubona ubungqina bokuza kwayo bumjikelezile yintoni eyenze ukuba ndenze oku yintoni eyenze lo mfazi usikhwala ukuba hambe yintoni eyenze uba la mfazi ukhwalayo hambe yintoni eyenze liqhuma limke kula ndoda yintoni eyenze umhlaza amke kula mfazi yintoni eyenze izo ndlebo ezingevayo zivuleke ngobunye busuku apha enamashumi asibhozane esibini ominyaka budala yintoni eyenza loo nto zizibonakaliso zamandla ngaphezu kwendalo zokuba iangile eso sixeko simenzi nomakhiwaso onguthixo sikhangela sona singabona ukusibona apho sikhoyo kodwa ikho into ethile iangile eyabambelelayo phezulu phaya iangile ngaphakathi kwekhuselo amathemba ethu athe ngqi akanakushukunyiswa uabraham walishiya ilizwe ke waphambukela wazibiza ngoba ngumhambi nowasemzini wayekhangela uabraham njengomntu ofayo hayi umntu ongena kufa hayi umntu ongena kwenza siphoso kodwa wathi rhoqo esenza isiphoso kodwa wawungena msebenzi nowazazi zingaphi na iziphoso awazenzayo iangile yakhe yayisabambelele kuba wayenedinga ngoko wathabatha kunye naye usara wathabatha ulothe wathabatha utata wakhe yayokoko babehamba kunye naye uthixo akazange abe nakumsikelela ixheko ekugqibeleni labhubha baze balingcwaba wahamba wenyukela kancinane ukuya phambili ulothe wakreqa kwaye niyazi bakwenzeka ntonapho waze ke wazahlula kuye ngoko uthixo wavela kuye kwakhona wathi ngoku abraham khangela kuwonke umhlaba ongowakho wonke xa wathi wazikhethela ngendlela eyiyo nantso ke zahlule kuyo yonke into uzafuna ndiyithethe le nto khangela ndiyathemba ukuba izawufikela le mazantsi kuba ndikhange ndiyicinge ukuyicinga ngaphambili mhlawumbi naso esizathu sokuba abanye kuthi babe abahambi kakuhle kakhulu sibambela kwizinto besimele ukuziyeka zimke ekuzahluleni ukuthanda buzomncinane ngundindiza kancinane ukukrokra ingaba ilungile na ingaba injalo nale nto ingaba njalo loo nto ingathini ukuba njalo le nto khululeka ngale ntsasa amahebhere ishumi lesibini sinye athe masibekele bucala wonke umthwalo naso sonke isono sosirhawula ngokusisulu isono yintoni leyo kungakholwa nantso into esirhawula ngokusisulu silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu sikhangela kukristu imbangi nomgqibeleliso wokholo lwethu qaphela uabraham ngoko wangena enkathazweni ulothe wehla waye esodom nasegomora niyalazi bali sawukhawulezisa sixinekile asinakufikela kulo umqolo weshumi lesine into yokuqala ke uyazi bonke okumkani bentlanga behla baya apho bangena esodom baxhwaya imfazwe bathimba ulothe nomtshana kaabraham bamthabatha inkosikazi kalothe nabantwana nabanye babo bonke balishiya elo lizwe aze omnye okumkani basesodom eqala ukubaleka wayakutshona kwintibilili yodaka phaa ngaphandle wawa wafa olo daka yiloo nto babesenza ngayo izitena nodaka lwazo bakhe ngayo izixeko zabo ukwenzela nje ukufunda kwangaphambili le nto ungayifunda ukugoduka kodwa ngenxa yexesha kuba lincinane kuza kunyanzeleka uba sikhawulezise umqolo weshumeni lesine weva ke uabraham ukuba uthinje umzalwana wakhe umzalwana ndiyayithanda loo nto umzalwana wakhe uze ukhangele ke uba ulothe wayemenze ntoni na kodwa nangoko akho uhlobo oluthile lweqhina olwalubopha kube umzalwana wayekrekile njengalo mfana besandula kuthetha kumzalwana odlulileyo lomlungiselo uselula uba ebekrekile wemka ukanti ngandlela ithile umoya oyingcwele usambiza loo mntu xa esenkathazweni ukho apho kunye naye okaabraham umzalwana uthinjiwe wawaxhobisa amadoda akhe aqeshweyo azalwe endlini yakhe angamakhulu mathathu aneshumi elinesibhozo wasukela waya kufika kwadani wawahlulahlula wabawela ebusuku yena nabakhonzi bakhe wabagxodwa wasukela wasayehobha engasekhohlo kwedamasko uabraham wathabatha bonke abakhonzi bakhe namadoda axhobileyo ucinga nje ngendoda eyayikade ingumngqibi ekushiyeni kwayo ilizwe ezantsi phaya kwelamakhaledi aseure yayinamakhulu amathathu aneshumi elinesibhozo lamadoda axhobileyo angabakhonzi uthi uthixo akasikeleli amakhulu amathathu eshumi elinesibhozo Utke ingaba njalo nazo ndiyathethwa isiphala. Wena abakhonza abaneleyo bokulwa nomkhosi waze weyisa. Kaphela waza wezisa wabasukela wathabatha yonke into ababenayo waze wazibuyisa zonke impahla kwanolothe umzwana wakhe wazibuyisa impahla zakhe kwanabafazi nabantu.
And the king of Sodom went out to meet him after he returned from the slaughter.
Waphuma ukumkani waseSodom esiya kumkhawulela ekuyeni kwakhe ekutshabalaliseni nokumkani ababenaye entilini yokumkani. UMelkizedeki ukumkani waseSalem waphuma enesonka newayini wamnika ube ngumbingeleli kaThixo osenyangweni. Emva kokuba bonke abakumkani bentlanga babengenile bathimba umzalwane wakhe Abraham wathabatha abakhonzi bakhe wasukela emva kwabo wehla wabafumana waze wabuya wabathawalalisa abokumkani wabuya nabo. Ke qaphela ukumkani waseSodom waphuma ukumkani waseGomora wayebulewe kodwa ukumkani waseSodom waphuma weza naye waze wathi apha zonke izinto ozithabathileyo abathi abantu bazithabathe bemkanazo ndiyakukunika. Emva kwethuba kwesahluko sifanisa kwaUabraham wathi andisayi ukuthabatha nomsonto nomtya wembhadada hleze uthi umtyebisile uAbraham. Kodwa ingcinga esifuna ukufika kuyo yile apha kanye uMelkizedeke ukumkani waseSalem waphuma enesonka newayini ube ngumbingeleli kaThixo osenyangweni wamsikelela wathi makasikelele uAbraham kuThixo osenyangweni umnini mazulu nehlabathi wamsikelela waze makabongwe uThixo osenyangweni obanikeleyo ababandezeli bakho esandleni sakho wamnika isishumi sento zonke.
The spiritual picture here.
Ngiyayithanda loo nto qaphela ngoku emva kwaAbraham umfanekiso ongomoya apha uAbraham umzalwane wakhe owayelahlekile umfanekiso webandla lenyaniso okanye ikhwala lenyaniso kuThixo elisikelelweyo nguThixo linalo idinga likaThixo nawo umnqophiso kaThixo lunokholo kuwo umnqophiso. Ngokucinga ukuba uya kubala apha kwakho malunga neshumi elinesihlanu lokumkani abaphumayo apho yayingeliphandle bangapha abakhonzi ababe nabo.
But Abraham counted what he had that was faithful, born in his own house.
Kodwa Abraham wabala abo enabo ababethembekile abazelwe endlini yakhe. Oh bethu abathembekileyo abazelwe endlini yakhe.
It was his servants who he had circumcised.
Yanga abakhonzi bakhe wabalusayo ababalwe kwakwelo dinga linye wayelilo.
And he went after his backslidden brother.
Waze walanda umzalwane wakhe okrakileyo wasukela ineqela lamadoda angamakhulu amathathu neshumi elinesibhozo lamadoda wasukela abo kumkani waboyisa wathabatha wabulala wabuyisa yonke into yayilahlekile umfanekiso ogqibeleleyo kaKristu nebandla ke umoya oyingcwele khokela abathembekileyo abazelelwe kwakuloo ndlwinye yomoya oyingcwele apho uKristu wazalelwa khona besukela abaphume endleleni abaqeqileyo babulale yonke into engcolileyo ethi yaboyisa. Amen. Boyise isono babekele bucala wonke umthwalo bethena abantu malunga nenkaniko yabo nezinto abazenzayo baqhawule loo nto ukugula kwabo beshumayela kubo ivangeli babuyisele kubudlelwane obuzeleyo noThixo. Qaphela waze wabuya uMelkizedeke wamhlangabeza. Yayingubani lo Melkizedeke? Aphela ke into yokuqala ngoku uMelkizedeke akazange amnike mali. UMelkizedeke inye into amnika yona sisonka newayini. UMelkizedeke wayengumbingeleli wonamandla onke ukumkani weJerusalem yayibizwa ngokuba yiSalem ngoko yiyo le kaKruden bicingile uba ingahle ibuzwe emva koko naku uyiqondakalalisa la Jerusalem yayiyisalem kuqala JERUSALEM yabona Salem Jerusalem yabona yayibizwa ngokuba kuqala yi-HIRUAM Salem injalo loo nto ekubeni ngoko yayisezandleni zentlanga. Oh ndiyathemba niyayifumana le nto ngoku iJerusalem yaqala eselulawulweni lwentlanga.
the king of Jerusalem or Salem, which was meaning the king of peace.
Amen.
The king of righteousness.
Waze ukumkani weJerusalem okanye iSalem eyayithetha ukumkani woxolo ukumkani wobulungisa wahlangana uAbraham ekubuyeni kwakhe waze wamnika umthendeleko isonka newayini kumawaka eminyaka okanye amakhulu eminyaka ngaphambi kokuba isonka newayini zibe zaba ngummiselo ebandleni yaye yena wayengukumkani weJerusalem.
Amen.
Yayingubani le ndoda ibalulekileyo sibuyela emva kumxholo wethu ngoku ivesi yesixhenxe okanye isahluko sesixhenxe kuba lo Melkisedeke kumkani wasesalem mbingeleli kathixo osenyangweni wayengokumkani kuphela koko wayengumbingeleli wahlangabezanayo noabraham ebuya evela ebulaleni okumkani wamsikelela intsikelelo zivela kuphela kumntu ongentla khangela awathi uAbraham wamabela nesishumi sezinto zonke esithi okunene ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo ngukumkani wobulungisa kodwa kamva be ngukumkani waseSalem oko kukuthi ngukumkani woxolo. Yayingubani le ndoda ibalulekileyo kude kwiminyaka emininzi yadlulayo yayingubani yona phulaphula masifunde sibhekele phambulana ngayo engena ise engena nina engena sikalo samihla engena siphelo sabomi ukuba wayengena ise wayengena nina wayengena sikalo samihla okanye siphelo sabomi uMelkisedeke usekhona nangoku ngaba kunjalo enziwe wafana engena isena nina enziwe wafana naye unyana kathixo lo uhlele ngumikeleli ngokungapheliyo akangeke wayengena siqalo akanasiphelo wayengena ise wayengena nina ukanti wayengumntu yaye wayevela isalem uxolo wayengukumkani woxolo wayengukumkani wobulungisa wayengengokumkani kuphela koko wayelitshawe yaye ulitshawe loxolo ungumfiyo wasesharon uyinyibi wayasezihlanjeni ikwezi lokusa ualfa omega lo wayekho lo ukhoyo nalo uya kuza kokubini ingcambu nenzala kadavide wayengaphambi kodavide ekudavide nasemva kodavide yayingubani lo mbingeleli akukho umbi kunenkosi uyesu kristu engenweyo esekuqaqambeni kwamandla akhe yayisekwanguye lowo kwithutyana emva koba wayehlangabeze uAbraham waze wamnika njengoko yayingabantu bomnqophiso umthendeleko ngoko ngoku kwangaloo mnqophiso omnye sithabatha kwaye yena wayekwisithunzi uMelkisedeke xa wathi wangumntu wenyama wayeya kunqanyulwa ngokuyinxenye kuze kunikezelwe ngomthendeleko ivumba elimnandi lomzimba wakhe waphulweyo njengoko siwuthabatha namhlanje apho lo Melkisedeke wahlangabeza uAbraham waze uAbraham wahlawula izishumi kuye. Amen. uAbraham eyona ndoda ibalulekileyo ebusweni bomhlaba yahlawula izishumi kuMelkisedeke ukumkani woxolo ukumkani waseSalem ukumkani wobulungisa yaye wayelitshawe kwaye wayelitshawe wayengukumkani yaye wayengumkhonzi onamandla onke wayenjalo uyesu waze xa uAbraham kwiminyaka embalwa emva koko okanye kungekudala emva koko xa ulothe waqeqayo isodom yayitshisiwe waze uAbraham washiyeka yedwa kunye noSara bengaphandle kwimihlaba ebharhileyo xa kwakukho iinkomo zabo zonke zazisifa zibulawa indlala kwakhangela ngokungathi uthixo wayesilele kuye kodwa wayenokholo olomeleleyo lokukholo ngenye imini ke wayehlele emnyango wentente yakhe phantsi komoki omkhulu usemi njengesikhumbuzo namhlanje njengoko warhawukayo ngaphezulu wema apho ke uAbraham wayehlele emnyango ententeni yakhe wabona uMelkisedeke esiza kuye amadoda amathathu ehamba yaye ngathi ndiyambona nje uAbraham esithi ndake ndambona ngaphambili nanko enyuka isiza ke waze wathi mandithi nje dlula ngapha nkosi yam ndikuphathele intwana yamanzi ukulungisela iinyawo zakho ngandlela ithile emazantsi kanye laa ndoda yomnqophiso emazantsi entliziyweni yayo yayisazi uba yayingumntu othile lo ongaphezulu emntwini wathi sizindwendwe watsivela kulize lasemzini impahla zabo sazinothula ewe babenjalo babesuka kude kakhulu ebuqaqaulini ke ngokubahamba benyuka apho baze bathi uAbraham bawaphathela intwana bahlamba waze uAbraham waqala ukujonga kubo wanyebelezela wangena ngemva ententeni wathi Sara khawume apho komzuzu nanko ebaleka esiya emhlambini waze wafumana elona elityetyisiweyo wayena ulufumana ithola walixhela wabuya nalo waze wayinika le ndoda inyama nesonka nobisi nesonka samasi yadla ngoku xa uMelkisedeke ukumkani wasesalem umbingelelo onamandla onke ukumkani woxolo eungekho umbi ngaphandle kwenxenya ngaphambili yenkosi uYesu Kristu yaye wathi ukuhlangabezana noAbraham wondla uAbraham ngomthendeleko wamsikelela nguye lo ke uAbraham ehlangana naye kuhambo lwakhe eSodom waze wamdlisa inyama nesonka ow walubona unxibelelwano phakathi kwaloo madoda wayethembisile sonka sethu namanzi siqinisekile kwaye uThixo uyakuyenza loo nto ngokuqiniseka kanye njengoba sihleli apha kwaye lonke idinga elingcwela lenzileyo unyanzelekile ukuba alenze kwaye xa ingelo sezimbini zehlayo zabhekisa eSodom uAbraham wayemapho wabhekabheka ekunye naloo ndoda wathi uba ndifumene abangaka nabangaka njengowaqhubela phambili esitsho wehla wayakufika kwishumi yaze yathe kumkeni kwayo ngoko loo ngelosi okanye loo ndoda yayimi phambi kwakhe yaphela emehlweni yanyamalala ecaleni kwelo dini waze uAbraham wathi ndithethe ubuso ngobuso nothixo namandla onke uMelkisedeke yayengukristu ekwimihlaba yakwangaphambili unjani izihlobo ngale ntsasa uba besinokuthabatha elikhuselo silisuse apha eliphambi kwamehlo ethu njengoko inyama isifamekisile sikrazwe lakhuselo liphaya emva ngolu hlobo sikhangele kanye ngapha komkhusane wexesha umangaliswa nje kuba bekuyakuba yintoni na ndandidla ngokucula iculo elincinane ndiyakugula entliziyweni ndifuna ukubona uYesu ndifuna ukuva iintsimbi ezimnandi zonxweme ezikhala ewe ukuba ndinokumbona nje ndikhangele kanye ngapha komkhusane wexesha okanye bendinganika ndinika ukholo oluthe chatha ndaye ndingenza konke ndenze konke okusemandleni am ukuba ndingajonga kanye ngapha komkhusane wexesha yayengubani lo kule jerusalem isemhlabeni ngoko wayengenasiqalo samihla engenasiphelo seminyaka waphuma wanika umthendele kuabraham wayenedinga wayedinga linatyiselwe kuthi ngale ntsasa lelo mntu ngamnye kuni kuba besinelinye ixesha elingaphezulu kwaba besinalo ngale ngongoma ibalulekileyo mhlawumbi ngenye imini emva kuba seluphele olo hambo njengoko ndiwela ukuya ezizweni ngoku kwimihlaba yasemzini nasekujikelezeni ndishumayela ivangeli mandishiyele ncinga nani bantwana bam abathandekayo bazalwana bam nabantu esisebenzisana kunye kwivangeli yenkosi uYesu Kristu musani ukudinwa khuthalani ngokutsha ngale ntsasa phambisani iintloko zenu phambisani amadolo agexayo kunye nezandla ezibezikade zijinga khangelani kwimpangi nomgqibeleliso wokholo lwethu inkosi uYesu Kristu osinikela amadinga le nto ndizame ukushumayela ngayo kuni ngesityhilelo ndisinikwa inkosi uYesu Kristu ngeli thuba ndingongazinto ongafundanga ongenamfundo ukanti uThixo somandla ubeke loo nto phambi kwehlabathi kuba yona ayinakusilela uhleli apha ngale ntsasa kukwaba bezizikhwala beqhwalekile kwiveke ephelileyo kule veke banjengomntu wonke baphilile kukwaba bezizithulu bemi apha kubusuku bumbala obudlulileyo bemi apha ngoku besiva kanye njengabanye bonke yintoni na umnqobise kathixo ongenamiqobo awathi wawenza noabraham kunye nembewu yakhe wathembisa uba uya kuyenza loo nto ngoko ke masikholwe kuyo ngale ntsasa ngentliziyo yethu yonke njengoko abantu abanye behleli apha abadala abanye bethu besiya bebangwevu abanye kuthi phambi koba sihlangane kwakhona kusenokubakho abo kuthi bayakudlulela ngapha kwekhuselo kodwa noba into onoyenzayo noba uvelisa ntona ubomi ubaba uvelisa ukugula ubaba uvelisa nantona ehlabathini iyankileyako mayibe ixhathisile ngapha ngaphakathi kwekhuselo hlala ukukhangele kwimbangi nomgqibelelisi ngaphesheya inkosi uYesu Kristu sibize ezo zinto zikhangeleka zikho ngokungazikho zintathu izinto anozilandela umntu eyokuqala eyobuntu eyesibini sisityhilelo esingcwele eyesithathu ngumbono nguyitsho inkosi ngamaxesha amaninzi silapha ezantsi singakhe sinyukele koku uba unako ezantsi phaya lahlela onke amathemba akho ngaphaya komkhusane apha phezulu kuyitsho inkosi nakuba ungawubona umbono nakuba singafika isityilelo nakuba wakuba uthandazelwe uthi ndinqwenela nje ukuba bendinokukholwa okwakwenza umahluko lahlela iankile yakho emazantsi phaya uyibize ngokuba injalo loo nto nakanjani na uabraham wayengenakubona wathi ngenzeka njani loo nto umariya wayengakwazi ukuyiqonda wayena uthini ubanosana engazani nandoda wathi kodwa umoya oyingcwele uya kugubungela uya kuyenza yenzeke loo nto wathi nanko umkhonzana wenkosi makwenzeke kum yayiza kwenzeka njani loo nto wayengazi kodwa waphosa engileke ngapha kwekhuselo wahamba ingqina uba wayezawubanosana ngaphambi kokuba eve ukuphila okanye nantoni na wabiza ezo zinto zazingekho ngokungathi zikho uabraham xa wayena amashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka obudala uthixo wamnika idinga usara ke yena amashumi amathandathu anesihlanu eminyaka obudala wamnika idinga aphela amashumi abini anesihlanu eminyaka ngaphambi kokuba libe liyenzeka kodwa uabraham akazange athingaze kwelo dinga likathixo ngokungakholwa kokomelela elukholweni edumisa uthixo ebiza ezo zinto zibonakaliso nezinto ezazikho ngokungathi zazingekho engcina kuphela oko uthixo wathi kuyinyaniso ngokuba wayenedinga thixo iba nenceba ow bethu ingaba ukholo lwakho luzinzile ngale ntsasa xa imimoya enkathazo ibhudla ubusuku bumnyama nemimoya emibane ilanyaza ingaba iankile yakho ibambelele yakhela amathemba akho ngale ntsasa kungekuyo enye into ngaphandle kwegazi elinobulungisa likayesu ndiyazi ukuba kunzima kukhangeleka kunzima kodwa ithabathe kube kanye uthabathe uthixo kwilizwi lakhe ubone ukuba lithemba lizuke kanjani na ukumatsha nje usiya phambili ngokholo kweli daba likhulu lokholo ndizamile ukulilwa ndihlangene nezithintelo ezoyikekayo ndanqumla kwindlela yesirhabaxa kuyabonakala oko kum kwenzekile kodwa kube yeyona nto yintsikelelo andinakuze ndikutshinise ngayo nantoni na ehlabathini nalo ke olona loyiso lwam lukhulu olona luvuyo olukhulu ndinalo kuxa ndithe ndammelana nento andiboni ngapha kwayo nokuyingqongileyo kungenjalo phantsi kwayo ndihamba njalo ndiye kuyo ndikholwa le nto uba uthixo uyawuvula indlela ndakufika apha andizange ndifike kulo nyaka ukuzawuthi ga apha nanini nawo wonke lo mgama ndize kufika kuwo ndithembele kuye akakhange andiphoxe lubabalo lwafundisa intliziyo yam ukoyika lubabalo lwashenqisa izoyiko zam lwavela lusuke kanjani olo babalo ngeyure ndaqala ukukholwa ndiwele kwiingozi ezininzi intsokolo nemigibe sendiphumele yayela ubabalo luze kundifikisa apha ubabalo luya kundiqhubela phambili yaye xa sesilapho ishumi lamawaka eminyaka sikhanya ngokwelanga asiwa nantsuku zimbalwa zokucula iindumiso zakhe kunoko siya kube siqalile xa siya kuhlangana apho noabraham uisake noyakobi awuba bezindlalifa zedinga bekhangele kuthi ukuze singasileli kuba ngaphandle kwethu abanakwenziwa bagqibelele nendlela abaxhomekeke ngayo kuthi ngale ntsasa masingasileli iankile yakho mayibe ukristu ukuba ungumoni akunyanzelekanga uba uze esibingelelweni usisithethe ukwenza loo nto kodwa ukuba ufuni ukuza kungekho sithuba kuwe ukuba uze yithi kosi ndilahlela ecaleni zonke izinto zehlabathi khona ngoku ndizibeka phambi kwakho ndingenanto ndize njengoko ndinjalo kwaye ndinentloni ndihlazekile kodwa enkile yam ndiyigxhumeka kuwe kwaye ndiyakholwa kuwe akho nto ndinokuyenza ngaphandle koko wandenzela kona uba uyagula ugrawuthi akho ndlela konke akuba ube ungaphila akho nto inokwenziwa khangela nje kulo kweli qela lincinane labantu ngale ntsasa xa eli ligcuntswana nje asiliyona echaphaza kumawaka elithe laphiliswa kwezifeki ziphelileyo ehlabathini jikelele iimvuselelo ezinkulu ihlabathi liyagquma ziimvuselelo zempiliso engcwele amadoda okholwa ayaphuma enganyali ukuthabatha uthixo kwilizwi lakhe imihla yentlanga yaphela ngolo mqondiso khangelani kuwo musani ukulibazisa kakhulu balibazisa kakhulu babenokumqaphela ueliya nabafundi ngokwabo bathi kungani nakuba ababhali bathi ueliya kumele ukufika tanci wathi sele efikile yayanimazanga bathi ebengubani wathi nguyohane umbhaptizi lungile batsho ngokuqinisekileyo yayinguye lowo weza uyesu kwaye bazange bayazi loo nto emva koba umroma wayembethelele xa laseliphele kakhulu ixesha ngoko lokuba kubekho into enokwenziwa wathi inyaniso ibingunyana kathixo nakuba wayengumenzi wobubi nakuba wayetshiqelwe nakuba kwahlekiswa ngaye wathutshiswa nangoko uthixo wamngqinela ngemiqondiso nemmangaliso Namhlanje masingalibazisi kakhulu kuphela kwesigaba sexesha lenhlanga oku siyaphela.
Nations are breaking. Israel's awakening.
Amen.
The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Our Father, we thank Thee this morning for this
blessed hope. Oh, some glorious day.
When you stand
on the
earth, you said, was not it written in the song?
Ukuhlangulwa kwenu kusondele. Xa ulapha ngexesha lokuqala wathi kwakungabhalwanga nangoDavide ezindumisweni ezinto zithilethile. Xa sicinga ngelo culo kuyakubakho intlangano esemoyeni kuba bonke abaprofeti nabahlangulweyo noDavide omncinci noMoses nawo wonke amanyanga ayakubakho apho. Ngoko siyakuthi kwakungabhalwanga nayo eculweni kuba siya kuyibona le nto. Abahlangulweyo bazo zonke izigaba ke bayakuvuya behlangene. Bawoxolela nayiphina indoda ephuma ecaleni okanye umfazi, inkwenkwe okanye intombazana kusasa nje. Nangale ngayimini entsha ebomini babo, ixesha kuyakuthi ngalo ngokholo bamkele iNkosi uYesu njengomsindisi wabo, batywinelwe kukumkani bukaThixo ngomoya oyingcwele. Ngabadala ambalwa angxanyelweyo amazwi bawo watshonisa emazantsi entliziyweni zabantu kanye njengoko beswele. Kwimizuzwana embalwa njengoku kuzawuza abantu apha ukuza kuphiliswa. Kuyakubakho apha Nkosi abazimfama abaxhwalekileyo, abaxhwalelayo, abagulayo nazo zonke iintlobo zezifo ziphezu kwabo. NguSathana owenze le nto ingcolileyo bawo. Abo bantu balusizi Nkosi abanawuza apha ukuba bebengakholwa ukuba bayakuphiliswa. Wena wathi siyeyisa ngegazi lemvana nangobungqina bethu. Naku kulele apha imitya apha phezu kweqonga, iintonga zohamba nezinto ezinjalo zifumbile zarhuqwa kwemkiwa nazo nezitulo ezinamavili kwaye oomandlala abancinane bafumba neebhedi. Amadwana abafazi ke bahambile ukusuka apha Nkosi bephuma kuzo zonke iintlobo zezifo nenkqwaleko athe uSathana wazibeka phezu kwabo. Akukho ngenxa yokuba ile ndawo kodwa kungokuba ukholo lwabo luhlangene noko kufunwa nguwe kanye apha. Ndiyathandaza Thixo ukuba wonke umntu ogulayo olapha uba ukholo lwabo lwanele ngale ntsasa ngokuze bakhumbule ukuba loo Melkizedeke mkhulu waphaya kudala ongenasiqalo samihla wayingena yise engena nina akazange abe nasiphelo sabomi usaphila namhlanje. Ngoko wayengongeneyo ebizwa ngokuba nguYesu Kristu waba yinyama wafa wabuyela kuloo nto kwakhona usengukumkani woxolo kumkani wobulungisa esithembisa ezinto ezinkulu zikunaphakade athe yena loo nto ifungelwe nguThixo uAbraham uba uya kugcina lo mnqophiso idinga ukusukela kuye nembewu yakhe ngonaphakade. Sincede namhlanje ukuba sihambe sibheke phambili kweli qonga ngoku sinokholo olungathothiyo. Abanye babo apha Nkosi babothwe imikhwa engahlambulukanga, imikhwa emidala engcolileyo yenyama. Thixo, njengoko iBhayibhile ithema, sibekele bucala wonke umthwalo naso isono sinokusirhawula ngokusisulu. Thixo, bangabangayityhalela bucala ngale ntsasa bakhangele kuYesu osihlambulwa konke ungalungisi. Siphe oko bawo ukuze xa simka namhlanje sanga singahamba sinentliziyo ezalusela uthando novuyo. Sikelela le nkonzo incinane, sikelela umzwana wethu othandekayo uNeville Nkosi, njengoko esalusa isebenza imihla yonke nobusuku bonke apha ezama kwenzela abantu indawo yokuza kukhonza. Uza kubona iNkosi uYesu kwisibonakaliso sayo sothando namandla. Sikelela le nkonzo kusihlwanje Nkosi, fisa intsikelelo enkulu kuthi kwaye bawo siyathandaza ngokuba ufumane uzuko kwizinto zonke ukuze ngamhla uthile xa bonke ubomi sebudlule intshumayelo yokugqibela ishunyayelwe, iBhayibhile ivaliwe, izithonga zivakalisiwe, izixhobo zipakishiwe, umsi wedabi usoma uphela, ilanga litshonile. Ngoko bawo samkelele ebukumkanini bakho, sanga singafana nomakhwekhwethe abadala abaneenduma zedabi. Siphe oko Nkosi ukuze sibe nokwamkela umzimba omtsha apho singenakuze siphinde sigule kwakhona singenakuze sibe nantliziyo yobuhlungu okanye usizi kodwa masithembe kuzo zonke ezi zinto ngeli thuba siselapha emhlabeni ngoku ukuze sikholwe sibize ezo zinto zingekhoyo ezo zichase nelizwi likathixo ngokungazi khona kuba sikucela egameni likayesu amen. Ukho umntu apha ozivayo efuna ukuthi ndingathanda kwamkela inkosi uYesu Kristu andizange ndiyenze loo nto ngaphambili ndifuna ukuphakamisa nje isandla ndithi mna ngokuphakamisa isandla sam ndiyamamkela. UThixo akusikelele dade, uThixo akusikelele mzalwana, uThixo akusikelele, uThixo akusikelele nantso, uThixo akusikelele mzalwana, ndifuna ukwamkela inkosi uYesu Kristu, uThixo akusikelele dade, uThixo akusikelele, uThixo akusikelele, uThixo akusikelele. Intle loo nto. Ugcina uba kayiva loo nto, uyayazi intliziyo yakho, nguye lowo uxele ukuba wenze loo nto. Ukhona omnye umntu othi, ngoku ndifuna ukukholwa, ndiyatsho ngoku, Nkosi ndifuna ukwamkela wena khona ngoku, ndifuna ukuba iangile yam iqine ngapha yangaphakathi kwekhuselo, ukuze ingaze ishukume, ndiyakwamkela njengomsindisi wam. Awuna ukuphakamisa isandla sakho, umntu ongomnye, uThixo akusikelele.
What then, when the one that rejecting this message today will be asked to give a reason, what then?
Yanga inkosi nganisikelela ngoku. Ingaba niza kuba bangaphi abaza kuthandazelwa abagulayo. Masibone izandla zenu nantoni apha ngaphakathi kwesakhiwo egulayo.